Peimanzi na Pesimbera kuri ubu bizagenda bite? Azakurikira Rudasingwa cyangwa azaguma muri RNC yitiriwe Kayumba? Ko abagumye muri RNC bavuga ko Rudasingwa na bagenzi be badafite abayoboke, ese ishyaka ryabo rizaba iry'abantu batatu gusa? Turasuzuma kandi n'ingaruka z'amacakubiri avutse mu mutwe wa RNC wari umaze kugaragaza yuko ari wo ukomeye mu mitwe ya politiki irwanya Leta y'u Rwanda iri mu buhungiro. Abatumire bacu ni Théogène Rudasingwa, umuyobozi wa New RNC, Chondo Gervais, umuhuzabikorwa wungirije wa kabiri wa RNC, hamwe na Boniface Twagirimana, ikigera cya mbere cy'umukuru wa FDU Inkingi. Iki kiganiro mwagiteguriye kandi muri kigezweho na Felenga Kwaya.
Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango.
Reka rero mpere kuri Théogène Rudasingwa, we wasinye kuri inyandiko twabonye ivuga yuko bashyizeho umutwe mushya wa New RNC. Théogène, muri make watubwira icyatumye muva muri RNC?
Mu by'ukuri ntabwo narondogora mu gutangira, ariko buri gihe iyo abantu bafite umugambi wo batangiye, twari tumaranye imyaka itanu, ntacyo navuga ngo napfuye n'abandi bayobozi muri uyu mushinga twari twaratangiye mu mwaka w'2010. Chondo twakoranye neza, ngibyo twagendaga tutumvikana ariko twarabiganiraga. Ariko mu myaka ibiri ishize habaye impinduka igaragara cyane muri uyu muryango, ku buryo ibyo twari twariyemeje njye na bagenzi banjye aribo Ngarambe na Musonera, kandi sindashidikanya ko n'abandi bazagaragara, twazihanze gusanga mu by'ukuri twarataye umurongo. Twaragerageje uko bishoboka byose, ubwo turaza kubisubiramo wenda mu magambo arambuye niba bikenewe. Ariyo mpamvu rero twebwe twavuze tuti ubwo twagerageje kugira ngo turebe ibintu uko byasubira ku murongo bikaba byanze, reka turobanure. Kandi uko kurobanura Gervais araza kwibuka, ntabwo byaje bibatunguye kubera ko ni ibintu twari twarabwiye hambere, ko niba tutashakishije umuti w'ibyo bibazo kw'amaherezo nyine hazaba kurobanura. So nibyo ngibyo naba mvuze mu ntangiriro.
Ariko wavuze ngo habaye impinduka igaragara mu myaka ibiri ishize, iyo mpinduka ni iyihe?
Cyane cyane mu myaka ibiri ishize aho tugiriye ibyo twita kwisa amatora. Urwose uze no kukimbaza kugira ngo gisubiremo abantu bavuga ko twanga amatora, ndagira ngo nze kumva n'ibyo Gervais Chonda abivugaho anasobanure twibukiranye uko twaje kuba abayobozi ba RNC. Icyabaye mu cyane cyane muri imyaka ibiri ishize aho ibyo twise amatora byabereye, ni ukuvuga mu ntara hirya no hino, hamwe n'ubuyobozi bushya bwagiyeho, twabaye mbese umuryango wari warakuze, tuba abantu benshi, twumvikana uburyo tugomba gukora. Ariko haza kuvuka ikintu cye nakwita kubaka ishyaka mu ishyaka kiyobowe na Kayumba Nyamwasa, mugenzi wanyu.
Yacyubatse ate?
Acyubatse akoresheje abantu bahoze ari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda, bahoze muri RPF, rimwe na rimwe akenshi ari abantu bahoze bamukorera. Abo bantu ugasanga bisa nk'aho aribo bamufasha kubaka ikintu gisa nk'aho ari ishyaka mu rindi shyaka. Gervais arabizi kubera ko ntabwo ari ubwo twize kujya ku maradiyo tukavuga n'amabanga yacu. Bimwibutsa ko twagiye tubiganiraho inshuro nyinshi.
Nk'abarimo baratwumva, ni ishyaka mu ishyaka gute? Ni iki yakoze ku buryo riba ishyaka mu ishyaka?
Nuko ibintu byo twari twarumvikanyeho nuko haba ubuyobozi bumwe, ubwo buyobozi bugakorera muri structure zo twakizeho. Hari biro politique, hari executive committee, hari biro ya executive committee, hakaba inararibonye, kuvuga Kayumba na Gahima n'undi musaza witwa Nkerinka bari muri iyo committee. Twaje no kwitabaza ko yayobora ibyo twise amatora cya gihe imyaka ibiri ishize, hakabaho n'ubugenzuzi. Izo nizo nzego uretse noneho inzego zo mu ntara no mu turere. Uko rero byatangiye kugenda, abantu bamwe bitwa ko ari n'abayobozi, bamwe muri abo bantu ubwo nisa mvuze ko ari agatsiko k'abatutsi bahoze mu gisirikare, bamwe bahoze bakorera Kayumba, nibo noneho bumvaga mu by'ukuri aba bayobora atari twebwe biro. Ni ukuvuga jyewe Gervais no kuvuga nayigize iki secrétaire général Hakizimana numubitsi bakumva mbese amabwiriza bagomba kuyakura kuri Kayumba kandi rero bagomba no gutangaho raporo maze imyaka ibiri Gervais ngira ngo aze kunyibuta cha raporo nimwe nimwe nigeze mbona kuri abo bantu bako gatiko navugaga ariko kandi muri iyo myaka ibiri bisa nkaho noneho South Africa habaye imaka hahandi abasilamu bajya gusenga buri mwaka buri gihe mba numva abahisi abagenzi bagiye South Africa gufata amabwiriza ibyinshi by'ibyemezo abantu bagenda bumvikanaho cyangwa se imigambi abantu baba bafite ukumva ibyo twebwe tuvuga nabo baravuga ibindi ahanini byinshi nkabyumvira hanze nk'umuhetsi n'umugenzi cyangwa se umunyarwanda wese
waduha nk'urugero
reka nguhingere ebyiri mu myaka ibiri yashize kubera amakimbirane yabaye mu ntara yacu y'Ububiligi twaravuze ngo ibintu by'amatora kuko bizana umwiryane bikazanamo abantu gushihurana turavuga ngo nitube tubiretse ariko noneho mu gihe cyashize abayobozi bo mu Bubiligi badusaba yuko mu by'ukuri hakwiriye kuba amatora amatora araba bagira uwo batora ariko kubera ko nk'ukuntu twari twabitekereje amatora yaje mu mwiryane cyane duhita dufata icyemezo nka biro ni ukuvuga jyewe Chondo Jerome secrétaire général Hakizimana n'umubitsi Minani dufata icyemezo cy'uko ibyo gukurikiza amatora yo ku karere ka Buruseli tuba tubiretse tukareba mbese ko umwuka mubi waranze ayo matora waba ugabanyutse hanyuma iby'amatora bikazava nyuma ibyo bintu naje kubiganiraho na Kayumba na Gahima na Muzenyeri nka na biro duhari tuza gufata icyo cyemezo ariko noneho abonitse ako gatsiko basirikare baza kuzamukana ubukana aze kubyibuka Gervais twakoze inama zo twagiye tuvamo twese buri muntu yubitse umutwe avuga ati ibi bintu twagiyemo ni ibi kuko barazaga nyine bakikarakasha cyane biza no kugira nuza kubaberekera Gervais ntabizi navuye no mu nama kugira ngo bafate icyemezo cyo bashatse kubera ko nari maze kumva ndambiwe ibyo bintu bafata icyemezo cy'uko uwo twashyizeho uwagateganyo abahagaritse nuko umukuru wa RNC Jewe Rudasingwa bangira umukuru wa karere ka Buruseli ubu kugeza itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ni Jewe wari umukuru wa Buruseli namwe mwumve aho RNC yari igeze aho umukuru we w'ihuriro aba n'umukuru wa karere nza no kubabwira mu nama mbabwiye nti ahubwo mwarete n'aba bantu basigaye umwe tukaba tumugize chairman undi akaba mwungirije akamara amezi atandatu undi wenda akazaba agira ko iby'amatora tukaba tubiretse ubwo twabonye ko bituzana ibibazo ibyo birananirana icyo ni urugero rwa mbere kandi muri ibyo byose Kayumba ibyo Gervatazi mvugiye kuri radio ubu ngubu nuko Kayumba we yari yaravuze ko ashaka ko umututu ari uyobora Ububiligi
yari yarabikubwiye wowe
yabimbwiye ndi kumwe na Gahima avuga ko ashaka ko umututu ari uyobora mu Bubiligi ndamubwira itoke ariko ari ubushaka ari n'uwo naba nshaka ntabwo ari twebwe tugomba kujya gutorera abantu b'Iburuseli
none ni ukubera iki yavuga ngo agomba kuba ari umututsi
yaravuze ngo ahandi ngo hirya no hino ngo ku isi hose ngo abahutu nibo benshi mu ihuriro akabara intara ku yindi akavuga ngo nibura ngo iburutse dukwire kuba dufite umututsi akabara no mu Faransa banza uhari ari umututsi je sinjya namenya no kumenya kubara cyane kuko abanyarwanda ntabwo ari amashaza cyangwa ibishyimbo cyangwa ibintu by'ubara ngo ni umututsi ni umuhutu ariko niko yabyifuje ibyo bintu ntitwabyumvikanaho ako gatsiko yakoresheje niko kaje gafite ubukana gatukana kavuga nabi kugeza igihe aba bagenzi banjye muri biro uko ari bane basa nkaho bababerekera bati ngaho mufate ibyo mushaka icyo urwo n'urugero rwo naguha rw'uko ibintu byagenze icya kabiri icy'amatora icyo wumva ngo amatora bavuga ni ikintu ni umugambi wacuzwe wari umaze igihe ibintu by'uko ngo hazabaho amatora ngo bakavanaho Rudasingwa ngo bakavanaho Musonera bakavanaho Ngarambe Gahima we ntiyari asanzwemo muri ibyo bintu byo kwiyamamaza ntabwo yabaga mu bintu byo kuyobora ihuriro umunsi ku wundi ibyo twamaze igihe tubyumva Kayumba uko yagiye aganira n'abantu akavuga yuko amatora agomba kubaho. Mbibutse abantu bakurikirana iki kiganiro, uko ibi ni ibintu bikomeye cyane mu mateka y'igihugu. Rudasingwa yaje kuba umuyobozi ate wihuriro, Chonde yabaye umuyobozi rya ati nayigize iki yabaye umuyobozi ati. Abo bantu mu myaka ibiri ishize hamaze kubaho ahantu hamwe hagiye haba amatora, ndetse n'ibintu byita ngo ni amatora, ariko imiryango bene yigi irimo kurwanya ubutegetsi iri mu mahanga ifata za risiki zihambaye, ntabwo byita amatora. Abafashi ya mbere bakemera gufata iyo risiki nibo twitaga ngo nabahuza bikorwa. Muri Austria twagira umuntu umwe gusa tukamwita ngo numuza w'ikorwa wa Austria. Denmark niba ari bangahe, mu Budage niba ari ngaha bangahe simbizi. Abo bantu nibo biceye mu cyo twise ngo ni biro politiki, ariko twamaze gushyiraho biro y'abantu batanu irimo jyewe umututsi rukumbi rutoki hamwe n'abo bahutu bane. Noneho tugenda tuvuga ngo ese executive tuyipange dute kugira ngo noneho ubuyobozi bwa RNC bijyanye na viziyo yacu izerekane iyo sura y'u Rwanda. Niko nicaye Chonde niba atabizi umwanya wa second vice coordinator wungirije wa kabiri mu by'ukuri wacuzwe nanjye na Gahima na Kayumba, nicyo twawucuze turawumupropoze. Abandi bose Kayumba niwe wavuze ati ndashaka ko hazamo Rutabana, tutoke Rutabana nazemo. Ati ndashaka ko hazamo umwe mu bantu bari batangiye mu batangiye ihuriro mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi, nubwo yagize ubwoba nyina icyo gihe akanga kwigaragaza, uwitwa Ari wo mu Bwongereza. Ati ndashaka ko Ari aba umukuru wa strategy, tutoke naba umukuru wa strategy. Abandi abakomiseri bose hasi buri wese ni abantu twagiye dutoranya uko twabipanze uko nguko, niko twabaye abayobozi bihuriro. Umuntu yavuga ngo Rudasingwa na Musonera na Ngambe ntibashaka amatora, ndagira ngo mpe challenge Chondo turi mu kiganiro hamwe ahangaha. Nta muntu n'umwe muri iri huriro yaba Kayumba yaba Chondo yaba undi wese twajya mu matora mu ihuriro ngo bansinde mu majwi, ariko ntabwo tugenzwa n'amatora. Nicyo nagira ngo mbanze ndangirizeho.
Chondo, ngira ngo wumvise ibyo Theogene avuze arondo ibyatumye bava muri iri shyaka ryanyu rya RNC. Twagira ngo tuguhe umwanya nawe ubisubize.
Ariko mbere yo kubisubiza ndagira ngo icyo kibazo kiri no mu nzira ataza no kugira abakimbaza n'abazakomeza kukibaza, kuko numvise no kuri BBC muri ka kiganiro gito cyaciyeho ku wa kangahe ni ku wa mbere. Mwavuze nyine ko mwari mwatumiye Kayumba hanyuma akabohereza kuri Chondo.
N'ubu niko byagenze, n'ubu mumvo n'imvano namuhamagaye ambwira ko ari wowe uri buze kuza kuvuga.
Ntabwo yakubeshe. Impamvu si yindi, impamvu nuko iki kibazo atari ikibazo cya Rudasingwa na Kayumba ku giti cyabo. Iki kibazo ni ikibazo kireba ihuriro, ihuriro rikemera gukorera mu nzego, urwego rusumba izindi buri munsi ku munsi. Ni biro ya komite nkuru nshingabikorwa yaririmo abantu batanu amaze kurondorera. Nta kundi kuntu mahaje kuboneka uhagararira ihuriro bagiye kuzana Kayumba ubuyobozi bwacu inzego zihari cya kabisa.
Ariko gataho ngaho impamvu Kayumba ariwe twashakaga nuko niwe uri muravugwa muri iri tangazo niwe barega cyane.
Icyo kibazo bababwiye ko cyaciye mu nzego z'ubuyobozi ni naho gihagarariye, ariko se biturutse hehe? Biturutse mu rwego rw'abashinze ihuriro, niho umuhuzabikorwa wacu Dr. Rudasingwa yakijyanye, akijyana kidaciye muri izo nzego. Nta muntu n'umwe ubizi uretse we na bagenzi be mu ngabo. Umuntu akaba azi ikibazo kiremereye, ibibazo biremereye, no kuvuga ngo ni na kimwe gusa, uko yabirondoye byari bigeze kuri 14. Arabiterura abijyana mu rwego wavuga ngo ingishwa nama ariko utemewe n'amategeko y'ihuriro. Aciye kuri basoma mbikivi bagenzi be bane bashobora kumubera n'abanyamabanga bakaba banamubwira bati dore inama twakugira niniyi, arabasimbuka abijyana aho ngaho. Ikiganiro cyabaye ntabwo cyari cyiza na gatoya hagati y'abo bafondateri. Byari bimeze nk'uko umuntu yagukurura akakujyana munsi y'urutara akajya gusiga imbyiro ntabwo byari byiza turavuga duti ibi bintu bigomba kugaruka bigasubira mu buryo bikajya mu nzego z'ihuriro zizwi zizatangana na raporo ni gute twabigaruye muri biro y'ihuriro ikibazo cya mbere twabajije ariwe ari na Kayumba twababajije niba bemera ko iki kibazo ibibazo bazanye ibibazo by'ihuriro bombi bemeza ko ari ibibazo by'ihuriro iyo dusanga ari ikibazo cyabo hagati ya Rudasingwa na Kayumba ntabwo twakivanga byumvikane gutyo noneho ibintu byose barimo kuvuga arimo kutubwira Dr. Rudasingwa ni ibyo bintu byo kwanga gukorera mu nzego ukarega abandi kudakorera mu nzego ariko nawe udashaka kuzikoreramo inzego zacu nyine nuko zirondoye havuyeho iyo biro nkuru hari komite nshingabikorwa ikintu mwamaze gucoca nubwo tubibwa nayo twagira hamwe tumara kubicoca bizazamuke bije muri komite nkuru nshingabikorwa nibivayo tube twabijyana muri biro politiki ahubwo hakaza n'ikivuze kugira ngo abantu basimbuke izo nzego niba tutabashe kujya munsi y'ubutara aho ngaho bazamuke babijyane muri biro politiki nta handi barukishe bibe ibyo kugera na none gukirana bambikana ubusa ibyo rero bamaze kubyemera tuvuga yuko nyine gitangira hariya mu nzego zemewe ikindi nagerekaho rero
hagati aho ubwo cyaracocejwe muri izo nzego zanyu hanyuma murakirangiza cyangwa byagenze
bite reka da twavuze se twaganiriye tukabitondora ibyo bibazo byose tukavuga tuti nta na kimwe kizasigwaho tukitavuzwe twarajye kugira ngo nko ku ngingo ngende kuri cumi n'umunani yari yazanye aho ngaho birimo n'ibintu abantu benshi bagayaga kuba hari ibibazo nk'ibyo ngibyo biremereye ihuriro ukabigerekeranya ntubizane mu nzego ngo abantu babiganire ukajya ubyirengera umutwe wenda guturika hanyuma ukazabiturira hasi aho ngaho rimwe ubwabyo byari ikibazo ubwo twatangiye kubiganira ingingo ku yindi noneho bigeze hagati nta n'ubwo arimo hagati ni mu ntangiriro umuhuzabikorwa aratubwira ati ndabuze ati sinzaboneka kuri uyu munsi turaza turavuga duti duhure ku wundi umuhuzabikorwa arabura dushyiraho indi tariki atubwira ko atazaboneka mu byumweru bibiri
ubwo umuhuzabikorwa ni Theogene
ni Theogene ntabwo rurema ntabwo ndimo kumubeshera ariko ikindi nashaka kugereka hano ntaho nsobanura n'impamvu nagombye kuba ari igihe waje ni uko hashoboraga no kuza n'undi muntu wese uri muri biro y'inkuru y'ihuriro kuko ari Kayumba ari Rudasingwa ntabaturusha kumva icyo kibazo kuko twabanje no kubanza kuganira n'umwe kumwe muri abo bashinze ihuriro bombi ntawe uhari nabo ubwabo twaramwumvise umwe kuri umwe ikibazo nkaba nemeza ko tukizi kurusha Kayumba tukizi no kurusha Dr. Rudasingwa
kitubwire rero mwe mukizi neza mwagicukumbuye ni ikihe kiri hehe ni ikihe kibazo
naje ntavuga yuko ibyo abo bantu bagiye batubwira ntashobora kuza kubikoresha ahangaha niba twari twavuze ko dushaka kunga ibintu niba twari twavuze ko dushaka ko ibintu bica mu buryo nta mpamvu z'uko ibyo twagiranye n'umuntu ku giti cye navuga ngo ndabizana hano hanze
oya tubwire icyo bapfuye kutubwiye ko mubizi kubarusha ni ikibazo cyari iki
ikibazo ni iki ngiki cyo kudakorera mu nzego icyo ni icya mbere Dr. Rudasingwa ararega abantu yuko bagenda bakajya guca inyuma bakajya kwa Kayumba kumubwira ibintu ntabwo baba bakibiciye mu nzego nawe akakubwira yuko yacaga inyuma arenze izo nzego akajya kuganirira Kayumba azi neza ko izo nzego zihari ntabwo waba ugaye ikintu ngo nawe ujye kugikora icyo kirumvikana icya kabiri twasanze ikibazo gikomeye kirimo muri ibi bintu byacu harimo icyo kutagira communication abantu tukaba nk'aturi abayobozi dufite uburenganzira bwo kuba twavugisha umuyoboke uwo ari we wese uri mu ihuriro tukabirengaho ntitumuvugishe ndetse rimwe na rimwe no mu bayobozi hagati ubwacu ntitumuvugane ukaba washaka umuhuza bikorwa uyu munsi ntumubone ukaba wamwandikira ntumubone uyu munsi ukaba wamara icyumweru ukwezi utari wamubona afite ibindi byo bibazo avuga ati byari byarandakaje byaragize byarandakaje icyo kibazo cya communication ni ikibazo kiremereye ikindi kibazo ni uko muri bamwe muri twebwe ntabwo ubuhane bwari buhari kandi ubuhane bwose muri rusange mwumvise nk'ibyo bintu akubwira ngo nibo bagiye gupanga ibintu we na Kayumba na Gahima basize abandi birashaka kuvuga iki ni ukuvuga ko nta gaciro ufite ariko rero ngarutse kuri biriya by'amatora yavuze ko atabayeyo ndavuga ko habayeho amatora icyo gihe habaye amatora kubera iki ibi bintu byo kujya kuri mu buyobozi harimo za risike zikomeye cyane harimo abantu batashaka kugaragaza muri izi nzego bituma buri wese acahirya kugira ngo rebe umuntu yakwemeza ko akwiriye kwiyamamaza tutaza kuvuga ngo amatora agiye kuba habura umuntu n'umwe nta bantu bagiye kugombanira ku myanya uretse hamwe umwanya w'umuhuzabikorwa wa kabiri umwanya wa secretary general umwe mu bakandida wa umukandida washatse kwiyamamaza muri iyo myanya yarasuzumye asanga kuza kubonamo amajwi rimusha aributira abandi bose ayo matora yeyo y'ubuwi na Gahima waje kubinararibonye nyuma y'ayo matora urayoborwa na Kayumba wari usanzwe ari inararibonye mbere ko mbere twari dufite inararibonye ebyiri ari Kayumba na Tondo hanyuma nyuma aho ngaho bari twasubiye kureba amatora barimo na Muzenyeri nka abari tubuze baza gushinga urwego rw'inararibonye birangiye umugabo natanga Dr. Gahima kuko yasohotse atangaza ibintu byavuye mu matora n'ubungubu muri rikodi birahari mu majwi ya buri muntu
ni ukuvuga ko nawe waratowe na Theogene yaratowe
yaratowe n'amajwi aratangazwa ikibazo
niba ari kubyemera Imana ishimwe umutima wawe ukubwira ibyo wemera
ibi ngibyo rero byo kuvuga nta matora yabayeho ngira ngo turimo turatandukira ikindi rero ibintu bikomeye biri muri iriya nyandiko rwa Dr. Rudasingwa yasohoye na bagenzi be bakavuga yuko organization yacu yari ari legalistic and bureaucratic
ni ukuvuga iki
ni ukuvuga yuko yibanda ku mategeko ngo tujya kuvuga ikintu ngo tujye kura muri sitati ni nkundebere nama twebwe mu ndangagaciro zacu harimo ibyo bintu byo kuzubaka igihugu kigendera ku mategeko tukavuga tuti tugomba gukora ibishoboka byose tugatanga urugero amategeko atugenga ni sitati mwaje kureba ikintu mu turebe icyo sitati zivuga niba hari aho zitagira icyo zivuga wenda twe twabyirengagiza ibyo ngibyo bikaba icyaha none se uzubahiriza amategeko ate udakurikiza ayandi ikindi ni ikibazo cya demokarasi nibyo wabwira ni imwe mu ndangagaciro zacu ni ibintu tugomba kwitoza ibyo twita internal democracy ko tugomba kwigira natwe ubwacu none se demokarasi wabifuriza abanyarwanda ni iyihe niba iyo bigeze ku kimwe muri ariya matora bayifuzaga yuko ngo ayo matora yazasubirwaho bakabanza bakarangiza ibibazo bigaca mu majwi kandi atari ukuvuga nanone ngo barimo bariba yari aperi nominale ni ukuvuga ko umuntu bamubazaga icyo atoreye mu bagize biro politiki 25 bari aho ngaho batatu bakavuga bati bagatsindwa noneho niba mutsindwa mukagwa muri iyo muye iyo demokarasi mushaka ni iyihe umwiye ko bibye amatora icyo gihe byaba ari ibindi byaba ari ibindi ikindi rero ni ikintu bise udutsiko nabyumvise ari muri izo nyandiko ari no kuri radiyo nari numvise ikiganiro bagize ejo kandi nakomeje kubyumva bavuga ati hari agatsiko ka Kayumba hari agatsiko ka Rudasingwa emwe hari n'agatsiko ka Tondo ngo kabahutu nta murindi rero niba ufite leadership ikomeye niba n'utwo dutsiko turiho kuko nemera ko utwo dutsiko ari baringa uretse wenda kandi yako agaragaye utundi ni baringa kubera iki kuko baravuga ngo agatsiko k'abatutsi bahoze mu gisirikare nabone nk'abasivile nk'abandi bose bakavuga n'agatsiko k'abahutu bakayibona na Tondo ntabwo nzi iyo bambwiremo nk'amazina abiri cyangwa atatu wenda nabona zamenye iyo nerekeza ni baringa ntikabaho noneho ukabona guti yewe mfite leadership ikomeye utwo dutsiko ntubatse kudukontrola uba ufite ibibazo mu miyoborere yawe
reka dukomeze Theogene wabyumvise ibintu barimo barakurega wanga gukorera mu nzego kandi wowe ubirega abandi ibyo ni ukubera iki
ariko ndagira ngo mbanze nabaze Tondo icyo ngicyo asobanurire icyemezo cyo nigeze mfata ntaciye mu nzego ampe urugero nibura rumwe avuge ati Rudasingwa waratandukiriye cyane ufata icyemezo udaciye mu nzego ndakubajije
wari kugifata udamatashi batifuje ko kiganirwaho nta cyemezo yari gufata atanyuze mu nzego kinashoboke ndimo ndashaka kuvuga ahubwo gukorera inyuma y'inzego ntihagire n'icyemezo kizapfa gifasha
muha urugero kugira ngo abyumve
ndamuha ingero nyinshi twagiye tujya muri natanze urwego rutari muri izo nzego z'ubuyobozi bw'ihuriro rwitwa abashinze ihuriro rwavuyeho ruvanyweho na sitati tugendera ubu ngubu ariko akanga ikintu cyose cyaza kintu ntuzakijyane
reka mubwire
n'abateze amatwi bacyumve neza kandi nta n'imbabazi ngisabira narimo. Abagabo icumi bahagurutse itariki icumi kugeza icumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Ni abagabo b'intwari kandi bose nemera, kandi bose bafashe iya mbere bafata risiki ihambaye cyane guhora twikoreye urupfu. Kandi arabizi ko n'umwe muri bagenzi bacu Patrick Karegeya yatuvuyemo yishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Abo bagabo ni abagabo b'intwari bemeye gufata iyo risiki. Kimwe mu bintu byo natangiye kubona bigaragaza yuko kwa ushaka kubaka ishyaka mu ishyaka, natangiye kubibona aho ubundi mu myaka itatu ya mbere mbwira abantu bose abayoboke b'ihuriro barijemo, abarikoreye cyane, abaripiriye, bamwe barafungwa abandi barashimutwa, barigiyemo mu myaka ya mbere itatu. Abo bagabo uko ari icumi ni abantu twagiye twiyambaza cyane cyane muri iyo myaka itatu. Ni nabo bafashe iya mbere kujya gutangira izo za strictire mwumva hirya no hino ku isi, haba South Africa, haba Kayumba na Karegeya, nibo bakoze bafashe iya mbere bubaka za structures zo muri South Africa. Gahima, Musonera, Ngarambe bafashe iya mbere bajya kubaka izo structures zo muri Europe. Ahangaha muri Amerika Chondo arabizi,
ariko Chondo icyarimo aravuga bwana Theogene arimo aravuga ati
ndashaka kuvuga impamvu gusasira ibyo ngiye kuvuga ko ibintu byo kujya kwiyambaza abashinzi ihuriro niyo twabatumiraga twabyitaga informal consultation, ntabwo twajyaga gufatiramo ibyemezo. Ariko ibibazo iyo byaremereye cyane bigeze nk'aho byari bigeze, nagombaga guhamagara aba bantu bashinze ihuriro nkababwira ngo dore ihuriro mwashinze uko rimeze, murashaka kurijyana he? Niho nabahaye ibintu bine, eza muvuge ngo RNC by bankrupt muyibagirwe, cyangwa se muyisenye muyivunemo kabiri, cyangwa se mukomeze nk'uko mukomeze. Ndanababwiye nk'uko rimeze gutya ntabwo ryo nzakomeza kuba umuyobozi waryo. Ibyo ngibyo byose guhamagara abantu b'abagabo na Chondo arimo ubagisha inama ubwo inzego, na nyuma yabyo nababwiye ibi bintu reka tubiganire nka founding members informally, ariko inama muri buge niyo tuzatwara muri executive committee, niyo tuzatwara muri bureau politique. Ubwo Chondo ibyangaya ngo njyane ibibazo muri founding members ikosa nsakirego nakoze ni iyi.
Okay, reka dukomeze kubera ko dufite umwanya urimo uratujyana. Hari ikindi Chondo yakureze yuko utitabiraga amanama, baguhamagaraga mu manama ntiwitabire.
Nuko nta n'ikindi mubwire, kandi Chondo arabizi, nakiganiriye nawe turi babiri. Nza no kukivuga mu nama kubera ko ibintu ukuntu inama za RNC zitaganira strategy, ni ukuvuga ngo zitareba imbere ngo ziganire ibibazo binini, abantu inama zigahinduka abantu kujya baza bashihurana, batukana, batavuga. Ibyo bintu nabiherukaga muri FPR. Actually FPR uko imeze n'ibyo tuyinenga byose, ibyo maze imyaka ibiri mbona muri RNC, navuga ko RPF iyo nahozemo kandi nkasiga inyuma, navuga ko ibyo yaganiraga biruta ibyo twaganiraga muri RNC. Nicyo nta mpamvu narabyangiraga gusa nkanga kwijyamo kandi mbizi.
Ku bwawe RPF FPR iruta RNC?
Oya, uko mvuze umva amagambo nkoresheje. Narinze mva muri RPF, nayivuyemo maze imyaka ine nkora kwa Kagame, nkora muri president. Nta n'umunsi n'umwe nari nakagiye mu nama ngo numve amagambo akarishye, ngo numve ibitutsi, numve gusuzugurana, numva ibintu byo maze iyi myaka ibiri numva muri izi nama za RNC. Nicyo mvuga. Naho ntabwo mvuga ngo RPF iruta RNC.
Ariko noneho urumva ko ibyo mwaregaga RPF ahubwo mwebwe murajya hasi kubirusha?
Precisely aba bantu aka gatsiko nabonye imyifatire yako muri RNC. Ubwiza ukuri kandi mvuge ku mugaragaro, abantu ntibashaka bazabisobanura uko bashaka. Aho kugira ngo agatsiko kameze nk'akariya ugahe igihugu, wagumana ubwo butegetsi butwica, buduhonyora, buduhejeje mu mahanga, ejejo bundi wenda akazavuka abantu b'abagabo, akazavuka abantu kuko biyemeje bavugisha ukuri, bavuga ko ibyo twavuyemo tubisize inyuma tujya kubaka ibihe kuko jewe namaze je nicara mu nama nkumva aba bantu kuntu bavuga kavuga ngo mu cyongereza uravuga ngo I'm in the wrong company kavuga ngo ntabwo ndi ahantu nari nkwiriye kuba ndi
ariko tuje na ayo magambo uvuza arakomeye
arakomeye yes kandi nzakomeza nyosubiramo
urumva kubgawe uravuze ngo aho kugira ngo RNC washinze ugaharanira aho kugira ngo rya ntego mwari mufite yo kugira ngo mugende mufate ubutegetsi aho kugira ngo ubifate wagumishaho buriho
oya leka nongenge subiremo Ferdinand bize kubwo ubwo abantu baraza kumara igihe bagisobanura kwinshi leka ngitobanure
gisobanure yego
RNC irimo abantu binyangamugayo igice kinini cya RNC niko bateye baje baganye ihuriro batagana Rudasingo batagana Kayumba batagana Chondo ahubwo baganaga igitekerezo gishya kivute kivuga ko u Rwanda rwongeye kugira mu mayira abiri yuko tugomba kubaka ibindi bintu bishya by'abanyarwanda twese tuzibonamo ariko tukabyubaka ariko tuvugisha ukuri amarerwa yatubayeho twese abahutu n'abatutsi n'abatwa kandi tukemera yuko tugomba kuzavugisha ukuri mu kubaka inzego cyane cyane z'umutekano abayobozi igitugo bakunze gushingiraho kugira ngo bagume ku butegetsi nk'uko byabaye kuri Kagame cyangwa se mbere ye kandi tukavuga yuko hagomba kubaho demokarasi isesuye ariko irimo za safeguard ibyo ngibyo nibyo abantu baje bakurikira bavuga bati aba bantu koko bazanye diskuru nshya ariko barimo no kutureba kuko ntabwo ari diskuru gusa abantu babate bakureba n'inkandagiro bareba naho uganisha naho abantu benshi rero mwihuriro n'abantu beza n'abayobozi b'ihuriro abo mwumva ngo nabahuza bikorwa mu ntara no mu turere ni abantu beza ubwo bari bicaye icyo gihe cyose bazi ngo twebwe hejuru aho ngaho n'abacondo n'abakayumba ngo twirwa tubatekerereza ngo tuvuga ibya strategy icyo mvuga ko gutandukanya ubuyobozi ahanini muri RNC n'abayoboke hamwe n'akagatsiko icyo mvuga ngo akagatsiko ko nabonye kamaze iminsi ngira ngo mwarabyumvise kuri Raditahuka kuva twatandukane nabo nagira ngo Chondo kandi abizi ni umuntu w'imfura ntabwo we yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo n'akagatsiko ibyo bavuga amushuba mu mutima wagomba kuba binenga ariko ntabwo afite n'ububasha bwo kubahagarika icyo mvuga ngo ako gatsiko ntabwo wavuga ngo kajye gufata ubutegetsi ngo kongere kabeshya abantu ngo kazahindura ibintu mu by'ukuri ureba ubwo ibyo bakora ntabwo banabikora na efficiency nk'iyo Kagame akoresha ako gatsiko ke ayakoresha igihugu icyo mvuga ni agatsiko ntabwo mvuga
ariko nawe urimo uraharanira kujya ku butegetsi Chondo arakurega ko baragushaka bakakubura uri umuyobozi uri umuza bikorwa baraguhamagara ntibakubone
niba Chondo koko ya ajya nshaka kambura ntacyo bitwaye niba ari byo avuga ariko jyewe umuntu ubushaka kumbwira amazimwe cyangwa se ngo ambwire abandi cyangwa se ngo anyangishe abandi uwo muntu jyewe ntabwo aba akora ibinyubaka nta n'impamvu nkwiriye kumuvugisha ibyo ntabwo mbisabira imbabazi rwose abenshi bakunze no kuvuga ngo ndirata niba nirata kubakora ibibi ibyo ntabwo mbisabira imbabazi ariko ntabwo nzajya no kwirirwa ndi mu matiku ndi muri ibyo bintu bya munyangire kubera ko ntabwo umutima wanjye ari kuteye ikindi nkukosoreho Feri Gakwaya ntabwo mparanira ubutegetsi mbivuge ku mugaragaro ibi byo nkora mbikora kubera ko nshaka ikintu cyazahuza abanyarwanda kandi Chondo arabizi nabimusubiriyemo kenshi founding members bose barabizi Kayumba arabizi maze kumubwira inshuro eshatu ndi kumwe na Patrick Karegeya wapfuye uwo bishe ndi kumwe na Gahima aba bahuza aba ba Chondo barabizi ntabwo jyewe ikingenza ari ukuba perezida w'igihugu cyangwa se premier minister cyangwa se kuba umuministre ndabikubwiye kandi mbivuze ku mugaragaro nta majwi nzajya gushaka mu banyarwanda ngo bantore ngo mbe ikintu runaka ariko nzabiharanira kandi mbipfire
wari umuhuza bikorwa wa RNC watubwira muri make Kayumba mupfuye iki hagati yanyu
dupfuye ibintu bibiri Kayumba ni umuvandimwe Kayumba tuziranye igihe kirekire kuva tukiri mu mashuri Makerere twaciye muri byinshi bibi mu ntambaro zo twagiyemo tujya muri APF duhuriramo tuza no guhura muri RNC turafatanya yaramfashije naramufashije hariho abantu muri iyo nama ya founding members umwe mu ba founding members wandeze ngo nirirwa ngo nangisha Kayumba Bahutu ndamubwire nti mu byo navuze byose biri ku mugaragaro abantu bazagende babyumve jewe ibyo nemera ndabyandika uretse ku bya Kayumba sinjya mbibona ntajya avuga ibyo yemera ngo ubibone ngo nabivuge ku mugaragaro ibyo yemera ni umuntu twakoranye ntabwo n'ubu ngubu kuko dutandukanye navuga ngo Kayumba n'umwanzi wanjye no kandi ndahamya yuko wenda mu minsi iri imbere bizanashoboka ko abantu bazongera bakaganira nk'abavandimwe bakavuga ngo ese dushobora gufatanya
ibintu
bidutandukanije ni ibiki ibintu bibiri ni ibiki
turakigarukaho Chondo ari ikintu Théogène yakunze kuvuga aravuga amamoko aravuga ko n'ubuyobozi bashyizeho babushyizeho bakurikije amoko urumva bidateye impungenge abantu barimo baratwumva
mbere yo gusubira icyo kibazo nyemera mvuge ikintu kimwe gitoya mbere tuma dushinga iri huriro gusa n'abahanye igihango twese turavuga duti nyamuneka hari ubwo abantu bafatanya bagera mu nzira bikabyara amahari ariko nyamuneka uzagenda uzasigara muzirimbe ntituzihe rubanda none biranze birabaje dufite abantu babyumvise neza bagenda neza ndatanga urugero umwe umuntu witwa Rucesa Bagina yahoze turi kumwe mu ihuriro yarahavuye agenda n'imfura atubwira ko agiye kwigira mu bintu bya humanitarian arangije yishyura mu ishyaka ry'PDL ariko ntimwigeze mwumva ibintu nk'ibyo hari kimuva abandi birabananiye none tumeze nk'umuntu urimo kurohama mu ruzi wagiye ujya kumuvanayo akagufata akaguhobera mu murohama ntabwo tuzabikomeza ntabwo tuzabyemera ntabwo ari byiza
reka nkubaze ikintu kimwe nkubaze ikintu jeve reka nkubaze jeve amagambo mu mazi iminsi n'abo bayobozi banyu bako gatsiko bavugira kuri aditahuka warayumvise
ayo magambo abanyarwanda barayumvise ayivuze none ahangaha nuko abanyitazi ko tele azabasha
uwontutse ninde uwontutse ninde bimugishije kuri ikindi ku mutima
ayo uvuze ntabwo ni bukore komantere yindi
ngaho komeza Chondo komeza
ihuriro rifite umwihariko wacu mwagiye mubona amashyaka avuka hirya no hino ari hanze mubona amoko baturukamo kuko ibyo ntidutinye kubivuga kugeza ubu ngubu ngira ngo nacyo gituma abanyarwanda bari badufitiye icyizere ihuriro ririmo abantu bakomoka mu moko yose yo mu Rwanda abayoboke niko bimeze ibyo bintu byo kuvuga rero ngo n'abayobozi nababwiraga ngo tubashishikarize kugira ngo babe bajya kwiyamamaza inzego z'ubuyobozi zitange isura ry'uko abayoboke bameze ibyo bintu ndetse bigaragara no mu mahame tugenderaho hari aho bitadukundira hari aho tuvuga duti turashaka abadamu ntitubabone uwo munsi hari aho dushaka tuteye turashaka urubyiruko ntirubashe kuza mu nzego muri izo nzego ariko umutima uhari ntibibuza rero ko ubwo bushake bw'uko ayo moko yose yagaragara ari ikintu gikomeye cyane bitazava aho ngaho bikitwa ibyo mu magambo gusa cyangwa tubakazamo ari udukingirizo nk'uko nyine umuhuzabikorwa wacu cyo igihe yabivugaga by'uko turashaka gukora mu nzego yarangiza akababwira ati ngiye ndagenda nkajya kwicara na Gahima na Kayumba kabuza tupanga ibintu ibyo bintu rwose turabishaka ntabwo twifuza ihuriro y'uko bazavuga ngo ni muri ebyiri andi batubeshye ngo ni abatutsi bariyowe gusa ngo ni abahutu bariyowe gusa ibyo bintu ntabwo tubyifuza ntabwo biri muri politiki yacu
yakoze reka dukomeze rero hari umuntu wakomeje kubumva ni Boniface Twagirimana
Boniface rwose twamuryamiye cyane yumvise amatiku yo muri arena Boniface tubabarire
reka tumuhe umwanya rero Boniface wowe uri muri FDU inkingi wumvise yaba Théogène yaba Chondo uko basobanuye intandaro y'ibibazo byabo hanyuma basa basanzwe bari mu byo mwise ngo urugaga rw'amashyaka ari hamwe mwebwe FDU
ushobora kumuca intege ariko ku giti cyacu demokarasi turimo duharanira ni urugendo rurerure kandi buriya twayimye kuva kera cyane niyo mpamvu wenda tugenda duhura n'inzitizi zijyanye no kugira ngo tuyigereho nanashima ko bose ibyo baganiriye nubwo hari ibyo badahuza bose bafite igitekerezo cy'uko iyo demokarasi izashobora kwiha abanyarwanda idahereye mu mashyaka dukomokamo kikaba ari ikintu tugomba gushyiraho imbaraga uko byagenda kose gishobora kuzagiteza ibibazo ariko bazabasha gukomeza iyo nzira yo kwishakamo iyo demokarasi yo gukorera ku mugaragaro kubahiriza amategeko nibwira ko nibo bazabasha kuvana igihugu cyacu mu kaga kimazemo imyaka n'imyaniko kiyobowe n'abategetsi b'igitugu bakanda abaturage babi mu burenganzira bya demokarasi batabikozwa ku kibazo rero wari umbajije cyo kuvuga kikaba abavandimwe bashwanye nk'agashingira ishyaka rye urumva mu by'ukuri ibyo byarabaye ariko nagira ngo mvuge ko urwo rugaga twabagamo ruhuje amashyaka menshi nk'uko umaze kubivuga kandi ntabwo rufunze rurafunguye rwemerera n'abandi kuzazamo mu minsi iri imbere ibyerekeranye n'icyo FD ivuga ku mikoranire muri iyo forumu twabagamo turumva amasezerano twasinyanye n'ishyaka RNC twumva abari baririmo bahurimo bashinzwe ibyabo ubwo n'ishyaka ry'ukwaryo twumva mu mikoranire mu gihe tuzaba tukireba mu cyerekezo kimwe cyo gushaka demokarasi n'ubwisanzure mu Rwanda no kugerageza kubohora abanyarwanda bapfukamiye n'ingoma y'igitugu ni ibintu tuzakomeza kuganiraho wenda bibaye ngombwa abo bazinjira kuko urugaga rwacu rwafunguwe ariko abo duhagaze ubu ngubu ni uko abo twasinyanye amasezerano ni RNC nabo dukomeza gukorana nk'uko amategeko duhuje yabiteganyaga ntabwo turayahindura ariko abo bavandimwe nabo bagiye bashinze irindi shyaka nibwira ko amarembo arafunguye mu rugaga mu gihe cyose tuba tukiriye mu cyerekezo cy'uko tujya gusinyana hari ibintu twagiye tuganira tukareba ese ibyaduhuza n'ibyo tukabona hari imirongo migari iduhuza twese tureba ariko bitanabujije ko buri shyaka ku giti cyaryo ryigenga rifite n'ukuntu rigomba gukontorora ibibera mu ishyaka ryayo mpamvu nyine njyewe ntashobora kwinjira mu bireba abo bavandimwe babiri bafite amashyaka biratandukanye kuko naba ngiye kurengera iby'amategeko adutegeka guhuriza mu ihuriro nubwo aricyo naba mvuze
okay nubwo uvuga ko udashaka kwinjiramo ariko hari uwundi utari mu ihuriro ryanyu cyangwa se utari mu rugaga rwanyu ishyaka abanyarwanda n'ishyaka nyarwanda ry'imbera bose PRM cyangwa se MLP abasangizi ayo yoyo arimo aravuga ati ntabwo twakwemera yuko abavandimwe batandukana turashaka kugira ngo batwemerere tubahuze urumva abo hanze yo mu rugaga barashaka kubahuza mwebwe murabiretse ngo bigende gutyo
ntabwo navuze ko tutababajwe n'uko baba batandukanye mu by'ukuri bose ni abavandimwe bacu iyo nzira yo guhuza iramutse yashoboka cyaba ari ikintu cyiza kuri twebwe ariko mu gihe itashoboka ariko tukirira mu cyerekezo kimwe twumva n'ubundi bitatuma tudahurira mu iryo huriro kuko ni ihuriro rifunguye ntabwo riheza niba hari uwashinze ishyaka rishyashya yavuye mu ishyaka twakoranaga ubwo kugira ngo twongere dukorane muri platiforume birasaba ko twongera tukaganira ariko bitavuze ko tumubona n'ikindi kintu ni umuvandimwe tugakomeza tuba abavandimwe kuko mu by'ukuri icyaduhagurukije twemeye kwitangira ni ikintu kimwe kandi kugeza uyu munsi ntabwo turabasha kugiha abanyarwanda
ikibazo nyine abanyarwanda barimo baribaza ni uko uretse n'abangaba muri RNC namwe ubwanyu mwacitsemo ibice ari igice cyanyu n'igice cya Eugene Ndahayo yaba iriya CPC nayo nyine yacitsemo ibice yewe na FDLR ubu ngubu iravugwamo ibice amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo arakorera hanze ndetse nawe urahonga urimo uravugira uri mu Rwanda abantu babumva abo mvuga ko muharanira barababonamo ikibazo yuko muravuga ngo mwebwe murashaka kubazanira amahinduka ariko hagati yanyu murimo muricamo ibice no kuvuga ko murabajyana he barabizera gute cyo ni ikibazo gikomeye
mu byukuri natwe bitubabaza kuba abanyarwanda bumva izo nkuru z'uko twacitse n'ibice bibiri ariko ndibwira kuko uko nahoze mbivuga inzira ndende ibyo birava kuko twarezwe u Rwanda sinzi igihe rwashingiwe ariko ikintu cyitwa demokarasi ndibwira kuko gisa n'ikigoranye cyane kwigisha abanyarwanda nibyo uvuga byabaye iwacu mu myaka yashize twagize ikibazo nacyo cy'abantu batinye kujya mu matora nkuko niba ari kwigira icyizere gikeya bavamo bajya gushinga ishyaka ariko ubu tubona aho tugeze ubu ngubu nibyo twabashije kugeraho tubona ko kuba twaranyuze n'ibyo ngibyo ari ibintu byatwubatse kandi byabaga bishingiye kugira ngo turebe ukuntu twishakamo icyo kintu cya demokarasi icyo kintu cyo kubahiriza amategeko ubanze tukishakemo mu ishyaka ryacu hanyuma tubone uko twagwa kutwageza ku banyarwanda rero mu by'ukuri abanyarwanda bihanganisha kuba bumva aya macakubiri akunze kuba ariko nibwira kuko iby'urugamba rushyize kera nziza intwari ariko nibwira kuko intwari ntabwo zizabura tubona icyerekezo kiri kujyamo ari cyiza kandi byose bidusoma uko tuvuye ku kintu hari amasomo twigamo adufasha gukomeza imbere
reka tugende dutera ku musozo rero duhe ijambo Chondo turimo turasa nk'abarangiza umuntu yavuga ngo ubu no mugiye gukora mute
ndimo nsubiza cyane cyane kuri abantu bifuza ko twaganira abantu basubirana ndabona ndabashimira abo bantu bo muri amashyaka abiri ariko nkanababwira nti twebwe hano mu rwego rw'ihuriro ntacyo tutakoze ngo turebe yuko rwose abantu baguma hamwe ariko nk'uko wenda mwavuze mubyumva natuje nabivuga hari yo mindset yo kugira ngo abantu bigendere bose arababwira ati ntabwo ni ikintu kidutunguye ni kuva muri imyaka ibiri ishize ntabwo nta mutima wari uhari kugira ngo abantu bagumane bivuge rero ko twakoresheje uburyo bwose ndetse n'ingeruka wabwira uti ariko se ko turimo kubwira abanyarwanda kuzagenda tukajya kubunga twebwe hano mu bantu banze tukaba tutabasha kwiyunga ese ibyo bintu ntabwo dusa naho turimo kubeshya abanyarwanda izo gahunda tuzazibageza kubona ko umuntu atanga ibyo afite wowe waje kuvuga ngo urabasha kuvuga abanyarwanda utabasha kwiyunga muri organization yo kujya mu bigende bite bo mu gusoza rero niba ari musaba kugira ngo aneshe ku musozo ndabiza amasaha aragenda yihuta ndongera asubire muri iki kintu gikomeye ibibazo byagutse mu ihuriro bikanganyika kuko byari amizero y'abanyarwanda none tukaba dusa naho tutabikoze uko bakabyifuje ibyo ni byo cya kabiri ni uko twarabivuze nta gikuba cyacitse mu ihuriro turavuga duti hari Dr. Rudasingwa na bagenzi be uko ni babiri niba bagira ngo ntugucikamo kabiri nasubiye imisoro nyinshi ko atari gucikamo kabiri kuko umunsi Dr. yahaye abantu bose ngo biyandikishe ari mu ntara n'abayoboke yabahaye icyumweru uyu munsi adutangariza umuyoboke uri kumwe nawe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika adutangariza umuyoboke uri kumwe na Ngarambe mu Bufaransa adutangariza umuyoboke umwe uri kumwe na Musonera mu Bwongereza hanyuma tuvuge duti kuko ari ibintu byo gucikamo kabiri turavuga duti ihuriro riracyari uko ryakabaye abantu bashatse baryemera uko rimeze imikoranire yacu nabo twiyemeje gukorana twagira imana arimo asobanura nibyo nitwe twari dufite perezidanse ya platform ya batanu Rudasingwa agiye wari umwungirije ariwe nayo agize iki mwarabibonye amatangazo asohoka yose niba yasinye mu izina rya platform ni ukuvuga ko ibikorwa bikomeje uko byakabaye uko byakakwiriye gukorwa ni ukuvuga ko ntacyo tutakoze ahasigaye abanyarwanda nibatanga ibitekerezo bya Dr. Rudasingwa na bagenzi be bajyanye ari byiza bazabakurikire nibasanga kandi iby'ihuriro ryari risanzwe ririmo bazahagume kandi n'abandi bazi biyongera kuri twese
hanyuma ubundi mwari musanzwe icyicaro cyanyu kiri hehe
icyicaro cyacu nk'inyeshyamba zose kiri muri Amerika
muhari mu buryo bwemewe n'amategeko
muri Amerika tuhari kubera ko ndavuga ubuyobozi bukuru abenshi niho bari niho ryashingiwe niho n'ubuyobozi bukuru bwose buri urabona umuhuzabikorwa mukuru babiri bamwungirije umubitsi kugeza ubu ngubu bose bari muri Amerika na sekretari jenerali uri i Burayi hanyuma nungemere icyo ngicyo kintu mbajije singomba kugisubiza.
Theogene nawe reka tuguhe umwanya, urakora gute nta bayoboke ufite kuko akubajije ikibazo Chondo, tubwira umuntu n'umwe mu bo wajyanye?
Oya, icyo ntabwo ari cyo kibazo Feriga kwana na Chondo mubajije ngo RNC ifite abayoboke bangaye, ntabwo yagisubiza kuko ntabwo abazi.
Aragusaba umuntu umwe?
Oya, ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo umuntu umwe, nubwo naba nsigaye genyine Feriga kwaya, ariko noneho ndi hamwe n'abandi bagabo babiri, kandi n'undi mugabo bazi na Kayumbazi twatangiranye ibi bintu na mbere yuko tuvugane na ba Chondo na Gahima wabivuyemo, ntabwo yaba wari umuntu ushyira mukuri wakwecaye ukavuga uti ariko none kuko twaba twarataye umurongo hari ibibazo kuko biremereye tutashoboye gukemura. Icyo ni icya mbere nashakaga kuvuga. Icya kabiri, ibyo avuga ngo abayoboke ngo twabahaye ngo iminsi irindwi, oya, yongere asome neza, kandi Chondo ni umuhanga cyane azi gusoma. Twavuze ko ba chairman b'intara tubahaye iminsi irindwi bagahitamo niba bazakurikira ihuriro ryo barimo cyangwa se bazakurikira ihuriro rishya. Iminsi irindwi niba nzi kubara neza ntirarangira, kandi ibyo ngizo twabikoze tubigendereye ko uwahitamo koko kugumana na ba Chondo azahaguma. Ikindi twavuze ko mu minsi mirongo itatu aribwo tuzashyiraho ubuyobozi, kandi buri muyoboke wose wari mu ihuriro afite kwemeza niba ari mu ihuriro ihuriro rishya cyangwa se yagumanye na ba Chondo. Ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo nagira ngo mvuge ni iki ngiki ku bintu bibiri na mutashoboye kukundeka ngo mvuge byabintandukanyije bidutandukanyije na Kayumba. Icya mbere ni uko mu by'ukuri nakwifuza yuko Feriga Kwaya uzakora ikiganiro noneho kitari no muri mu bintu bya RN, uhamagare Kayumba nanjye umpamagare utubaze twembi nk'abanyarwanda.
Nanyemerere?
Nakwemerere. Noneho utubaze ibibazo bitatu, nubwo abanyamakuru ntabwo nshobora kugutegeka ibyo watubaza, ariko nakwifuje ko twembi watubaza ibibazo bitatu. Icya mbere mu bintu bijyanye na nyuma ya Kagame, twemera yuko twavuga ubwicanyi bwabaye bukozwe na APF kuva muri 90 kugeza kuri aya magingo, uzakitubaze twembi wumve uko tugisubiza. Icya kabiri, uzatubaze ku bintu bijyanye n'inzego z'umutekano nyuma ya Kagame, twemera yuko twasaranganya bya bindi bya 50-50 abahutu n'abatutsi nk'ukuntu Burundi babigerageje, niyo byazatunanira ariko twabigerageje. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, bemera ko mu Rwanda hazaba demokarasi isesuye ariko irimo za safeguards zo tuvuga ngo kubera ibibazo byo twaciyemo muri iki gihe cyose, ntabwo ibyo kuvuga ngo wagiye mu matora ngo uvuye mu matora nubwo yaba ari referendum. Ibyo bibazo bitatu nibyo nifuza ko wazambaza jyewe na Kayumba nk'abanyarwanda. Ikindi tudutandukanyije niyo mikorere yuko abantu baba bariyemeje ko bubatse ikintu kimwe umuntu agaca inyuma agatangira kubaka ibindi.
Noneho ngereka nkwibarize uko mugiye gukora, nabonye mwashyizeho radio nshya, radio ihuriro, kuki mwihutiye kuba ariyo mushyiraho aricyo gikorwa cya mbere mukora?
Kubera ko ibintu byo twatangiye ni urugendo rurerure cyane rwo gusana imitima y'abanyarwanda. Njyewe uko nabyumvaga, wenda naribeshye nyuma y'imyaka itanu mbonye atari byo koko, nari nzi ko turimo kubaka ibintu bihuza abanyarwanda, bivuga ubumwe n'ubwiyunge, ukuntu dushobora kubwubaka bushingiye ku kuri, birimo ibintu byo kurenga ariko twemera ibyo turi byo, no kuvuga abahutu n'abatutsi n'abatwa tubyemera. Ibyo ngibyo rero ngira ngo urumva iraditahuka yakoze neza, kandi nayo mbivugiye ku mugaragaro iraditahuka ni gihe wayishinze.
Uheruka kwivugiraho ryari mbere?
Ngivugiraho bayintukiraho se naba nayigezeho neza, ubu barayibohoje bayintukiraho.
Oya, yego baraye, ariko mbere yuko bayibohoza bwa nyuma wayivugiyeho hari ryari?
Sindabyibuka kubera ko nari ntakibishaka. Nayivugira hose kandi ibyo radi itahuka isigaye ivuga ni ibyo ngibyo. Ariko icyo nagira ngo mvuge mvonye ku cyo nashaka kuvuga, radio ihuriro twayishingiye ngo turusheho gukomeza guhumuriza abanyarwanda, turusheho kwegera abanyarwanda, kuvuga uko tuzubaka u Rwanda rw'ejo kurusha uko tumaze hafi imyaka itanu buri gihe umunsi kuwundi tuvuga ububi bwa Kagame. N'icyo byose tuzakomeza kubivuga kubera ko nibyo dushaka kuvanaho. Ariko icyo abanyarwanda badutezeho kuruta n'ibyo ngibyo
nukubere kuko ejo hazaza tugomba kuzahubaka. Ibyo rero ikintu kimwe mu buyobozi nk'inshingano ya mbere abantu bagomba gukora. Yaba itariho muwamwe mwandika ku mazi ntawe mugomba kuzagera. Nubwo natangira ndi umwe rukumbi rutoki ariko noneho ndi hamwe n'abandi bagabo babiri tuzabyubaka, bacondo ni baba bagabo natwe tukaba abandi. Ubwo imbere kandi mbifurije amahoro, mbifurije n'ihirwe. Ubwo tuzahurira imbere turebe uburyo twafatanya.
Reka ndangirize rero kuri Boniface. Boniface twagira imana, umaze kumva ibi bintu birimo biraba muri RNC, utubwiye yuko muzakomeza gukorana na bacondo. Umaze kumva ibyo Théogène arega bacondo abari kumwe nawe abo bakorana, urumva ugifite icyizere ku buryo uri bugende ukagishyira na bagenzi bawe musanzwe mukorana muri ruriya rugaga?
Ndumva icyizere kirahari, kuko impaka barimo bajyanye ngo ni impaka zubaka, aba ndi bushinge ibyaha, ariko buri muntu wese kuba ari ibintu bashobora kuba baziranyeho amakosa bagiye bayavuga, ntabwo nivuga ngo amakosa ni akana aka, ariko ni amakosa dukwiriye gukosora nka opozisiyo kugira ngo ibyo twemereye Abanyarwanda dushobora gutandukana, kuko n'ubutegetsi bwa FPR n'i Kigali kuko tube dutandukanye two gukora nkabwo. Nibwira ko rero ni umusanzu mu by'ukuri turi gutanga atari no kuri twebwe gusa nka tuba mu mpuzamashyaka no ku yandi mashyaka, ni umusanzu turi gutanga kugira ngo abantu bumve ko ku abanyapolitiki abanyarwanda bakeneye nabagaragaza koko itandukaniro hagati n'ubutegetsi muri Kigali, kuko bitabaye ibyo twaba turimo tuvunikira ubusa. Nibwira ko rero uko biri kose buri muntu afite uburenganzira bwo kumva ibyo amubwira by'ukuri no kuba wenda mu minsi iri imbere azagishakira umuti kugira ngo bitazasubira, hanyuma atange urugero kuko abanyarwanda bahaye urugero rwatuma bamukurikira.
Ndagushimiye cyane Boniface Twagirimana, nshimire na Chondo Gervais, nshimire kandi na Théogène Rudasingwa twari kumwe muri iki kiganiro, nshimire kandi na Jay Megan twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma, hamwe na Ali Yusuf mugenzi wamfashije kugitegura, mwari kumwe na Ferenga Kwaya Nahuta.
Turabamenyesha ko iki kiganiro kimara icyumweru cyose kuri internet yacu ariyo bbcgreatlakes.com. Mushobora kandi kutwandikira ibitekerezo byanyu kuri info@bbcgreatlakes.com.